A million strides start with one. Nipe supporti au sio ndani ya Stavel Records.
Nipe supporti nikibale,
seki nikipaji niliwanza zamani.
Nipe supporti nikibale,
wengi wao wali those times tuli work.
Nipe supporti nikibale,
seki nikipaji niliwanza zamani.
Nipe supporti nikibale,
wengi wao wali those times tuli work. Toka utotoni nilipenda miku rap, kuwa na mashabiki zaidi ya marafiki. Mara waereka tamba Afrika Mashariki, singo zake zilipendwa na wazee, watoto na vijana kama sisi. Yote sababu ya sport, najua mziki ni nini. Sita kuangusha chini na elimisha jamii, kwa zangu mistari sita choka mikubuni. Hilo weka hakilini.
Nipe support nikibale,
mziki nikipaji niliwanza zamani.
Nipe support nikibale,
wengi wao wali those times situ liwork. Siki nikipaji niliwanza zamani.
Nipe supporti nipike vale,
wengi wao wali those times si tuliwork. Wewe nitafanya nini? Nipe supporti wala si anga liitini. Mimi ni mtoto wa mjini, kechizo mistari natoa hakilini. Na ogopa hatari nikiwa jukuani, tega sikio unisikie redioni ama habari usome magazetini. Nina kitu kuhusu mziki, ndo maana nafanya mimi nijulikane duniani zaidi ya Jay-Z. Amini mziki ni biashara na nita make money. Niko fitiki mashahiri kama Fidi Q. Niko fitiki mashahiri kama Fidi Q.
Nipe supporti nikibale,
seki nikipaji niliwanza zamani.
Nipe supporti nikibale,
wengi wao wali those times si tuliwork.
Nipe supporti nikibale,
seki nikipaji niliwanza zamani.
Nipe supporti nikibale,
wengi wao wali those times si tuliwork. Niliwanza zamani.
Nipe supporti nifike vale,
wengi wao wali those times si tuliwork.